kina ni gati kimestari nimeiva zime chaki chwe na kuna space ya masomo siwasikizi wala mbao wanapiga domo wakisema sita make it to the industry eti juu sina knowledge kwa maana mziki bora si lazima niende college bora tu ninajua kuziandika pitipia itadetermine mali nitafika maeras wanaweka juhudi kama kena kikampaign Nika down, but all in vain. Fuck body, na remain. Kuwa mindo best rapper. Nana apa, ya kwamba. Nita wa bamba. Kakawa ida, nita kuwa wina ka Obama. Nita ane mzima, nina chuli kana kama. Yule, mwana mziki mnoma sana. Yeah, tunafanya kile si ufanya, tukikasirika.
They always talk every day.
Wana bonda kila siku.
They never name me anyway.
Napita na kila kid.
They never knew when they talk.
Tukatai kukoparate Bado minta dishi plus sita koparate Mini self made rapper The best man the game man I can't be a slacker Cause I always go harder Lose fit na street slang I don't care if you hate you Niko mbele yao wakiongea mina rise to Misty na gati kwa hii rap organization Si ufanya home a snitch Wana organization I'm still a young MC na wengu nitababa Misi rap wa namba nane Kademi yangu chora saba Niko fresh anyway Bado duka skyscraper Stay cool everyday With the limit fresh swagger Sinanga was kwa hawa ma MC Juni na skills za kuwest Bado kama ni beat Na keep it ill still real Hardcore kama steel Na bado hard me ugo kaba ya grapil
They always talk everyday
Wana bonga kila siku
They never name in any way
Napita na kila kid
They never knew when they talk
Wana ni make me wa relevant
Wakaze wasikaze
Setujali vile wana
sema They always talk everyday
Wana bonga kila siku
They never name in any way
Napita na kila kid
They never knew when they
wana
talk
Wana ni make me wa relevant
Wakaze wasikaze
Setujali vile wana
Simply
sema
Simply the fact that you hating got me smiling and I'm waiting for you niggas to get the guts to come and face me get to step into the ring son kill the gangsta vibe who na guts ya kudison talk about the classic but you still bumping this one nothing more nothing less coming for the rhyming race put you in your place before you put me to the test coming for the throne yes I got to be the best Still a force to reckon with, yes I prove myself Kwa industry mejana chuki, wakizusha na sistuki Wana dance to you matunu, wakinyona si banjuki Wako pole pole kanonini na bado mimi ni konduki Lyrically on point, mistari zangu zinakumada R.I.P. Huwezi, rest in peace, the rest in this Nafunga chapter nikisema I'm the best in this Nafunga chapter nikisema I'm the best in this
They always talk everyday
Wana bonga kila siku
They never name in any way
Napita na kila kid
They never knew when they talk
Wana ni make me wa relevant
Wakaze wasikaze
Setujali vile wana
sema They always talk everyday
Wana bonga kila siku
They never name in any way
Napita na kila kid
They never knew when they
Wana
talk
Wana ni make kuwa relevant
Wakaze wasikaze
Setujali vile wana
they
sema
They always talk everyday
Wana bonga kila siku
They never name in any way
Napita na kila kid
They never knew when they talk
Wana ni make me wa relevant
Wakaze wasikaze
Setujali vile wana
they
sema
They always talk everyday
Wana bonga kila siku
They never name in any way
Napita na kila kid
They never knew when they
wana
talk
Wana ni make kuwa relevant
Wakaze wasikaze
Setujali vile wana sema